Tingmanguma, Takuya Valley, La Valley. Olonjira, Li Valley. Nganayesu, Walongisati, Kuli, Olonjira, Li Valley. Omanuvosi, Okutunda, Apa, Echivachitiwa, Vakasi Okwendela, Vonjira, Yakandu, Ilonga, Kokunyelela. Etuvosi, Tukwete, Onjongole, Yokulinga, Akandu. Pwani, Papingala, Kwa Down. Nganayesu, Oyongola, Akuti, Etuvosi, Tetu inyila vonjira ya sukamela momo oyo isongwila kilukusuku. Komonyo ulo tukasi ndaomanu vatava kungala Yesu lokutava luti mavosi kwenda lokukwama eye okasanga omwenyo kawupui. Eye okashapo onjira ya sandavala kwenda okanyila vonjira ya likupatia itusongwila kilu. Kilu kakukala esombiso liakandu komanu vosi vana vandela. Metapalalo yali kupatia.